di sini.
Usaha kurekoh.
Ini kumat ni. Ini kumat ni bui.
Kita sudah fakuan sa, sudah fakuan sa kita bang. Bui.
Ati ulukun asema.
Ulukun asema.
Ulukun asema. Aziz.
Ati ulukin nyampe dah skik.
Ati fan ini.
Ay bude.
Nanti ulukun asema ibu lagi.
Baile adi mina shanga. Polis mengine tu man.
Ana mesha aje.
Ana jishika ndevu manze.
Alikuwa ameniuliza ukinyamba kwa podcast inaweza sikika.
Ni au ni watu wagani ubanja nao.
Inclusivity.
Hakuna inclusivity hapa hivi.
Inclusivity.
Itoshi ni shit.
Sio jo.
Mwiski ngoma sijui kama tu denki mindo the shit.
Ina sonka mbaya Octo msi.
Wala yodi okuna zaimba msi.
Kwa msi mgini anaituwa Jeremy wala msi.
Umesikio mama.
Umesikio doba.
Umesikio mama.
Zi mtenda
kuisaka. Umesikio mama.
Zi mtenda kuisaka.
Niki kwambia maisho boys ukuwa weird. Weird ya kuneza zisikio ba.
Atinite, zunaona atinite kiberiti vena piga mamichi. Sa much stick.
Kanga fala. Anyway, wagwan people, welcome to another episode Fresh and Clean. So yeah, low studio tukasekala tunataka ku cook leo hivi fiti. So it's the tshengi ya February manze, tshengi ya mwezi ya mapenzi na venye kuna kalimba. So kwa serious. So nataka wasa nipigentu wa raka raka. Tuneza. So leo tukona guest katha. So tutacha shodi kwanza bongi alafu tuendele kuchoka hapa.
Wagwan.
Wendo shodi.
Wagwan guys. Welcome back to Fresh and Clean. Nitacha watu ngino introduce leo kigena yuko but... He was unwell, lakini tutamu expect back.
Mapenzi, aliachwa juzi na anapona bado.
Sana nitaanza. Wachi mjana wa mnyambo wanzi.
Mjana ameribu hewa hapa.
Ndo wana likuwa na oma. Hame distribu, silma ndo afanye mambo.
Mini liombia ni bishti yangu walikuwa na niambia hivyo. Misi mgeni kwa isho, nimekuanga. But I had to go to
just Dubai. Came back just came back to Kenya
just yeah. Landed
factoid.
Nilikuwa nimeenda hivyo kiasi nikakam
tenene na kwa
man's like Jerry in it.
yeah dog
man, yeah.
Kichwa si upige hiyo intro.
Oya
Buna!
Buda.
Eh mimi ni mgeni shojo. Lakini mimi ni loyal fan au sio? Ndio.
Ndio.
Sa mimi stand up. Eh. Kisema stand up mimi ndio na shio unasikia?
Ukunitangwa mzee Buda.
Wa mzee. Kisema stand mzee na shiva. Anajua magnitude.
Ready.
Kama unajua, stan unajua. Kitu stan hako na magnitude ni kitu mse.
Simu inafaishikiliwe adicho.
Ukishangaa timu awards zinapotea kwa hii podcast.
Zinaenda mali.
Kitu mse.
Stan inafaishitetea.
Alafu
kichwa gani?
Bazoo. The man himself.
Medi. Kichwa broke. Na vichwa mbili hapa kwa hivyo.
Hey, pause.
Ah, medi.
Kuna kichwa naka. Kuna ka. Kichwa ni moja nye tuna ii kubo. Huko fingini ya kuona. Incognito.
Head of the fuck.
Bazenga.
Oh, yeah. Mi ni mniu ishi yetu. Saikuwa. Mini Silvan. Mindio
Jim Dad bro.
Wow,
Sandoya yeah, sasa. This is our Mindio Jim Dad. Yeah. But they wake me na jo omonga kichwa ni forward team na fa kuingia team.
Unacheki head wa reels hapa hii area.
Umsesi kile bado tumarils mingi man, lakini ni fit simple yes, simple.
Tunasi tunaelewa mbona.
Bodi ndio mekatu really wa hiyo sekta. So yeah, mnaonaje tumeingia February mse, mna how are the prospects looking for 14th? Tuanze hapo kwanza.
Ni hadi imebidi nimepiga simu leo. Juu design nilikuwa nimeghostia. Sika kwa hivyo, but
you are the victim.
I'm the victim. But kitu naweza sema ni toxic February. Tutajua tu tukiendelea. Kwanza leo mwezi ishaanza fit. Our short boy has been humiliated.
Jo.
Messi.
For the one to Kambuzi. Tunasemanga kuna mbuzi na Kambuzi. Sasa Kambuzi ni mecha kipigo huko.
Anyway. Imefika sita.
Shout out to all Messi fans. Tuna respect Messi lakini mazee Simba ni mmoja.
Simba ameumia.
Wamepigwa na Roro haku wako ya squad.
Niyo singekuwa hat-trick ingekuwa imefika 9 saa hii.
Unajua.
Roro angekuwa.
Hatujui.
Lazima wafanze. Roro lazima watafute satisfaction of small wins. Tunaelewa.
Small. Nisi ndo mko small. Nisi ndo mko small. Small wins.
So tunawapatia tu hivi.
Haiti yao Kambuzi kwa ngapi?
Antochano
five. Lakini toxic.
The only reason mzazi anakuanga fana Messi ni Antochano height. Uno mtu pekee aliona ameshinda height kwa hii dunia.
Siseme talent pia. Talent pia social skills. Starling.
Pia social skills.
Wanasemanga Messi ni retarded kiplan.
Autistic.
Unangi mzazi. Mzazi anakuanga ameachilia kia.
Sama na wanga Starling ama ni kwa nasikia nini.
Starling na juana wanga
ameachilia. Wachana physical.
Iyo ni physical. Physical tunampea. Physical ni di. Physical akonao ni height. Lakini Messi ana kichwa big hivi.
Anyway, hii debate ilikuwa sawa kitambo. Tuongelee na wengine jina je hii debate.
There was no debate in the first place.
Yeah, because you know the court is messy.
Atasema
wazi. Yeah, me says debate about World Cup.
No, it's bro.
Want a bitch who doesn't give a fuck. Nani alisema hivyo nikibe?
Buddha, speaking of 14th. Judge tumeingia February na juanga mtajifanya hapa at one point unfortunately najua mekuwa in a situation. Nani umeachwa, nataka tu mpige tu story njia moja umeachwa tu ilikuwa tu mbaya yani.
Hizi nilishapiga issue ama niwapige refresher.
Lazima kukuwa na njia tu hadi wewe ukashtuka mzee. Even the most dini za kwa recent mse.
Niacha jua kuchelea SGR.
Yo story. Tuanze kwanza na the fact that uli reversiwa. Ukaachwa na bili ya.
Niliacha
kwa bili yako.
Ya.
So ulifanya nini hapo?
Stop being personal. Umekuwa personal.
Yeah, lakini mse hiyo swali ni mbaya mse. Unajua. Masaki alikuwa besti yangu. Ilikuwa Masaki akibweka ananipigia simu mse.
Jo.
Mimi nilitumia text message. Kambiwa it was a pleasure. Hey, buda, lakini
Jimba Sasol
class form say ilikuwa class form say
penzi yo penzi hiyo CEO ile ya chenta kumbusha itukiendelea
mla yupi ya juu wimbo
hii yenye alikuwa anasema
kama wao walikuwa wanaimba English.
Kuna siku nilikuwa na nje, kuna siku nilisema kitu fulani ya Kiswahili sanifu mzee.
Ndiposa.
Ilikuwa deeper mzee.
Tulikuwa
tumetoka up school.
Na ule mori wetu mwingine.
Ulisema?
Akumbuka nilisema
na kumbia Luyo na kuanga weird mzee. ilmradi sijui ndiposa korokoro
kwa Kiswahili kitukuzwe.
Naam. Bruce ni kitabu.
Na wale walimu wa Kiswahili wa high school walikuwa wanajifanya Waswahili hapa, jamaa anaitwa Mwangi.
Sasa wanapulingi nini hizi vocabulary za Kiswahili wote umeoya walai.
Nimekumbuka. Na misemo anakuongelesha anything tu, chukua ile pipa. Unajua pipa ni nini? lakini unajua shodi za lover na kuanga tu ukishalisha hivi mzee story imeisha na kuanga set.
Shodi za peke yake kweli. Shodi
za peke yake. Kwa nini fitness wafinya?
Yutumia.
Kuna mkai fiti. Unaweza kuja mgeuzia mtu mzee. Oya.
Mimi siku nyingine naambiwa sijui tukiwa tuko sides za kwetu sasa. Nimeenda kumuona binamu wangu. Sasa binamu ni nani?
Usikende na nani
yale binamu ni nani?
Mbu ananiuma.
Upwa, upwa inakuanga nini ama ni mpwa?
Mpwa.
Mpwa ni
nephew.
Na binamu.
Binamu ni kuzo.
Binamu ni kuzo.
At least najua.
Wale hizi survive siku moja.
Mega. Mimi nadhararu. Alafu unajua wewe zitenga pia. Watu pia ni wabiji unaweza kujua. Unacheka huko ni? Ah ah, unaenda kwa kucheka na sema ngoja na
kucheka huko.
Ah ah. Hiyo kububujika sinema inawanga
kububujika na furaha.
Sasa kucheka inaweza kuwa kucheka ni nini? Nini? Kucheka sana na sema ngoja. Sasa kulia kuikwiki kucheka ni
kwa
wanacheka kwa kwako jokes. Alafu kwa sababu wako serious.
Wale wanaweza ongea Kiswahili lakini itoe ila kitu.
Siku nyingine hapo unapigiwa na msee huko ushago reba ya boxing match. Amekaa. Ati nakwambia tumefika huko. Tumejatulia Songwe.
Sasa Songwe.
Songwe. Unashangaa hizi.
Eh, buda hizi kakadi
zile. Nipo ni join boxing ilikuwa almost 30 minutes later.
Labda utasema anaelewa. Eh, lakini lawyers, shout out to lawyers mzee. Wako wanatujenga vibaya sana. Kwanza madini.
Songwe ama ni sumbui. Kitu tu hapo moja. Eh, hadi una ni sumbui, si ndio?
Sumbui.
Jeri amekuwa na ufala. Jeri unamwambia kitu.
Hiyo ni donje.
Alafu iko wangi.
Bodo amekuwa nayo kitu.
Iko wangi ya inakuwa ya.
Ya. Sende. Ya sanga. We know you bro.
Ya.
Nimesahau kuwafanyisha stuff ina happening. Oh, so tuna samanga vanya wiki zetu zimekuwa. So yeah, tumeanza kwa kichwa.
Mwaja kunita kichwa.
Like that. Dark mode.
Kichwa.
Eh.
So he passed. Eh, just me too last month, man. Hii mwezi nimepita jo imekuwa one of the worst months ya my short life. Yo, eh, yo month manze mi eh nime yani
kumelala ndani.
Kumelala ndani. Sina simu.
Wallahi bude.
Eh. Si simu dem.
Ninajua.
Yani maliza alimaliza weekend mzee. Alijipa Friday akatoka sijui.
Cha ujinga wako. Hebu tu ulifanya nini?
Saa ilikuwa.
Lakini hiyo story ni
hiyo story.
Acha amu.
Sema, sema, sema.
Kuna
hata jua.
Concord.
Saa kuna sababu flani mimi nilikuwa nimeenda kupiga form. Mimi kijua eh nimeenda za berada safi. Nilikuwa na Friday manje. Tumepiga hapo form nini nini, tulikuwa na mpoa. Eh, mimi nilikuwa nimepima na pale mtaani ati nimeenda za bei kwingine. Eh, naingia hivi home jo. Kumbe evidence ishatokea buda na ulizuri kwa wapi?
Eh, evidence.
Evidence imetokea mimi hapo na
unakunywa pale.
Alafu sasa hiyo hiyo video manze. Hiyo video ilikuwa na kila shit yenye nilikuwa nafanya. Eh, nakwambia nilipigwa videvu bro. Unasikia nga African parents.
Tuko na evidence zapo.
Tuko na
evidence. Tuko na evidence zapo.
Tuko na evidence.
Tuko na evidence zapo.
Uliko sumaparaka jipata aje vida.
Sasa unachiki kwenye nilikuwa nimeenda.
Eh.
Kulikuwa na mzee fulani hapa. Huu mzee tulikuwa tumepiganga naye form previously. So mimi nikienda hiyo zabe nilikuwa najua nenda za berada safi. Kumbe huu negro alikuwa na other plans. Nenye yeye ni fala jo kuna kitu amegame. Wewe ni fala bwana. Adumu ni bo.
Ah, hadi mimi ni bo.
Hadi mimi ni bo. Ni bo.
Emaren sana bo. Hadi mimi ni bo.
Za huo msejo akaenda akashika mavida manzi hapo mamoshi. Unajua tu mzazi akiwa na moshi saa hadi wewe umekuwa Escobar bro. Wee,
mzazi.
Mzazi, kareo mzazi.
Mbona unakatia?
Rada, mbona kwa mtiaji?
Wee, budo, usieri yewe.
Eri ushikuwa na cocaine.
Manze, akaona.
Ndoleko ni unka. Korokoro mocha.
Akaona mwoshi buda kachizi. Nengia mta bro. Ile nimejaribu kuzwati nilikuwa tao. Nikuonyeshwa video buda. Huu ni wewe. Ndi, ujuse mehapana.
Kila kitu. Kataa kila kitu.
Ambia, hapo ni memediwi na nganya simu ni kasikia mbata buda. Alafu nilikuwa, unajua ile nye ulikuwa umekata. Ilikuwa mzinga na tumekata watu wawili. Sa uneza, uneza imagine your magnitude.
Ulikuwa pia memeki.
Bro. Nilisikia hiyo bari nilisikia. Mnasema, Yo kisiku kichwa ilikuwa mzito.
Lakini si.
Ati kichwa ilikuwa mzito. Sina kwa
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 kwa kwa kwa. Mbedi. Uliumiza mzazi yako.
Jo.
Ulipiga mkono he.
Bro. Mbele kupiga bare yako. Mie kichwa yako.
Bro mi. Nikasikio bare buda. Nikasema. Isha adhoka buda. Kwa hivi kiasi. Nikapigwa mangumi. Nikadhani naenda kudozi.
Chikichiki mifo nileneo story. Suna jove upse upigwa mbata unasikia. Suu alikuwa unasikia dutu.
Mkone na bonza.
Nika hizi nini za kato.
Mna naiva story.
Saatu katuja mewete nile.
Cheki. Ni wasee lakini enye ndaenda basi surgery basi.
Aji. Dari mmashini wewe.
Wa head reduction surgery mtu tafuti.
To make headlines.
This is a headline.
Saa mimi nimeenda hapo
buda.
Nimedhani story imeisha after kupigwa mangumi kumbe ndio tunaanza manzi. Nilishikwa, nilikuwa nikaambiwa nioge. Kumbe nilikuwa naenda
kutembea.
Naendelea.
Oga baba.
Nilishikwa, nilikuwa nimepiga ma socks. Nikashiku hizo socks hapo mbaya mbaya bro, hadi sikuachwa nivee slides hadi ama viatu. Aya, alafu enye tu vitu zilikuwa against mimi. Magari zote, gari jamu ilikuwa imeharibika, ingine ati sijui ni ilikuwa imefanya. Sasa ilikuwa tunaenda stenje foot buda. Alafu kuna kwa gana wechi fulani alikuwa nga miniseti na tukazua hiyo story. Uwechi alikuwa patrol buda.
Alikuwa mapata.
Zame ni kwa Ramza, urajali tuseti na tukazua hiyo story na
mzae. J-Walk, mulikuwa J-Walk kama.
Bro, sinapele kwa stenje ni meshikuwa shati hivi usiku. Na sijava viatu buda, mzame chizi, unatumia moshi. Mimi mtoto wangu
ba. Moshi na huko Arusha.
Wow!
Simcheke.
Wow! Jana ni moshi.
Nafa kwanza hizi zile reactions.
Jo.
Yote ngebu.
Wallahi ni kwa bu.
Yote ngebu.
Mimi nilitolewa hapo bro.
So long as she says I'm fine.
You're fine.
Azizi.
I'm going to go to the house. Ka hiyo nguo walai nilitoka hiyo siku bro, siku simu iliishia nilikuwa nimevaa hizo nguo. Yaani nikashikwa hapo, nimepelekwa stenje. Kufika huko sasa mama anauliza huyu anashikwa on mistake gani? Mamangu akaanza,
"Wewe umefanya criminal law na uwezi
kujitetea
mzee."
Kwenda huko.
Ah, huyu jamaa zii.
Mimi sasa nimeulizwa, ameulizwa, mkora ameulizwa hapo ati mtoto unamleta hapa kwa makosa gani? Kwanza kaulizwa miaka. Ndio 18 ilikuwa imeingia hapo safi. Ati
ako 18. Mbianza mapema hivi.
Ati
za mapema hivi.
Ni nini?
Endelea basi, uliharibika mapema. Kwa nini?
Uliharibika tukiwa 27 buda.
Ume round off sana.
27 ndo tulishikwa na
round off sana.
Haya.
Sasa kukua 40 ni kitu kwa
sababu. Bana.
Buda wewe msa alikuwa twins na.
Wanasema anga.
Ulikuwa twins na Derek Kimathi msee asimpe.
Na kwenda.
Ali crucified
you. Give love that was supposed to be.
Jason my history bro. Kila kitu nakuanga current.
Bro lakini usiki umjamaa akiwa matini sasa. Na Beethoven walikuwa ndoa au ndo wasanii sasa wameshika.
Nitakupiga. Nitakupiga hivi. Bro bro bro.
That she was fire.
That's what I call music.
That's the real shit.
Hey, listen.
Hey, wazimu wazimu.
Ule bukiwa na watu wa kwenu. Ungewaambia.
Bro.
Yombla.
Yote niwaambie. Unajua, unajua hadi huo mkoro mwenye alikuwa stendio siku. Hadi hadi kwa naona tu hao wasee wanapiga jokes. Akauliza, "Mnamleta kwa mapesa gani?" Mamangu akasema, "Ati huwa anatumia pesa vibaya." Nimempea pesa yeye anaenda alisema, "Hiyo gode."
Hadi mkoro
anaruka
msee.
Yo bro.
We call it cotton.
Mkoro uchunga mtu
cotton candy.
Cotton candy ama sana cotton mbwa.
Mkoro wa kuseti aje ya.
Bro, hiyo si.
Your own blood.
Your own blood.
Kwani ulikuwa kwa baby?
Kwanza afu unajua kodi ni kitu cash zenye mzee wangu anakuaga nazo zinakuanga. Zile notes za CBK hapo. Akajenga huo mkoro note jam.
Kwani yetu zinakuanga.
Baby.
Yeah, huyo mjamaa.
Ama CBK ni kusema.
Kuna venye akiendaga kuchukua anachukanga soso. So na nani ganji ni mingi kumbe ni kiasi ni notes ni kuna digi.
Tunampea notes kama
saa njenga huo koro alijenga notes ngozi akaona. Nimepewa pesa. Hey,
makarao. Kwa maana uliachilia.
You are cheap.
Makarao wako ni
mabaya. Acha niwaambie sasa.
That's barely $2. That's barely $2. Bro, that's like $1 like $1.20.
Bro. Mwendete dude unasema hiyo.
Level up, shorty.
Sami manze hapo ndani ya hiyo set. Bro nili hadi kacha kukua hai manze. Niliumia. Bro,
that was a low moment.
Ilikuwa low.
haukufunguliwa.
I can see what he's doing is cooking.
Bakumanyi mzee. Cooking.
Ah, zinilikuwa uzuri nilikuwa.
Geuka.
Geuka.
Geuka. Eh, geuka.
Regeza, regeza.
Thank God nilikuwa solo man. Geuka na kopeka. Nilikuwa tu peke yangu.
Position. Ah, lakini mzee kaiko
mzee. Lakini ukija wale
angeigiza,
angeperamba. Alikuwa na chakula la dadi zile za mta mta napitia tu kibada kumbuke na unataka kichakula tu dadish
bro nilileta
chakula na place moja na Matthew siku nzima
bro alafu sasa hiyo alafu ile mwili kwa nilikuwa nimedoziza benjamo hivi afsa ile kona nyingine ndo naona nilikuwa nasikia anga story ya mandoa manzi siko ni experience sasa nikaona hiyo
ukijaribu kukaa chini wewe
bro shit alafu sasa asubuhi si unajua wasa wanapiga shift jamaa amekuja sibena niuliza wewe unitumia ndo wewe ndo umwage because bro sikutumia aliniambia ndio ndio shendona sijadenkia mazi bro yai hapo nikasema mimi sijatumia na nikazua tu hapo eh hapo naye bro lakini ilikuwa inabidi eh wewe mazi unaosha ndoya eh
si unashika
tu ah wewe medi
kuna siku moja nitakuja kupeana story yes naweza kuona kuja una commercial story kuna some days one day I used to carry shit
enye
nowadays I'm the shit
kuosha hiyo ndo iko on my bucket list.
Boo!
Wewe the bucket list ilitokea wapi msee?
Kwa ndo.
Wase utupi mstari.
Chipli chipli
chipli. Na umepitia.
Mimi nashangaa.
Sasa ikakuwa ni defer chua manzi.
Sheep. Sheep unajua wase wale language utupima sana. Sheep ilikujajika kwa kondoo kwa Kiswahili. Aje.
Ilikuwa inafaa kwa nini?
Shipi.
Shipi aje. Ah, tuambie ukweli.
As in, bro, mimi nakwambia watu wa Kiswahili, pencil inakuja kalamu.
Sasi.
Kalamu ya mate kwanza.
Zi. Herio, time ndo sawa likuwa wanatupima.
Sa. Kasorobo.
Kuna siku nimeuliza mtama. Nimeuliza jamaa.
Heri.
Ni saa ngapi?
Ati sasa hivi ni saa 8 kasorobo. Malazi ungenyamaza.
Hebu niambie
ati nini? Nataka kasorobo ndio wote.
Acha kasorobo. Bro, our clock ina point at 2. Unasema ni 8. Ni saa
8. Unajua at least tulielewa kutoka tamba.
Ulisikia hii show nyingine wa Luya ati sijui amesema winner anashinda 200,000. Sasa wako laki mbili tena mzee. Kwani ni 2k ama nini? Yo laki ni 100k.
Lakini bro mimi nakwambia nimeogopa
wewe. Laki mbili.
Lakini jamaa tumeongelelea Kiswahili nimekumbuka tu. Juzi nikaenda tena Mombasa kidogo hivi.
Dogo. Swali mdoe.
Kama kizimu kinana mnaita swali mdoe yani, unaona? Mhm. Yangu bali kwa kusema tu senge. Kudadeki, god damn it, naona. Mwambia mwambia likuwa yari yani. Nilikuwa na shibu flani ghost hivi.
Daladala.
Daladala. Ah, daladala likuwa mingi. Mwana mingi likuwa tuk-tuk. Daladala kidogo. Ukipata njaa kula mapocho yani. Alafu sasa, ndako funja kitu, eh. Ukiingia hoteli kutakula. Najua kanya nini, maitua comrade ama maitaje. Ukitaka kula usiseme
comrade.
Usiseme vitu funny funny. Ukitaka kula unasema kitu kama nipe pojo.
Pojo.
Pojo ni ndemu.
Ya, ndemu. Nishatwala.
Tutatwala baadaye.
Lakini kwa kweli, mwaka ukianza is one of the best times to be in Mombasa. It's really nice. It's a chill place. Jua haiko mingi sana. Unajua
una ya likuwa Mombasa na sisi lakini ya tuku kuona.
Walikuwa menda serious business. Kasi tulipiga mboka hani. Lakini tukapiga shukle tu matayimu. Mlikuwa miserable.
Lakini unasikia mboka ilikuwa aje bada.
Walikuwa mshinda hoteli.
Sista tumekuwa hapa. Situliambiwa tulifanya tu poa lakini tulinyimwa tu yani.
Eh kunyimwa.
As in
tulinyimwa. Now we had gone for an award. We missed in an inch.
Hmm?
Okay. Yeah. Bado ukonele aniste bullet.
Amjui Kiingereza
nini dogo?
Kiingereza.
Ingekuwa PS umefata hivi missed by a mile. Mashangaa Peter Drury na Daki kijana.
Ushitengwa na msaidia anachanga na keeper bro. Inaweza kupiga bro. But tusikie. Najua kuya shala la ndani. Sasa aspire kulala ndani February imeanza sasa.
Eh,
lakini bro man,
najua mimi nani mwingine hapa amelala ndani.
Najua mimi ni virgin bro.
Very high note.
Sasa mimi ni virgin bro, niko valid. Mimi nimeanza mwaka wangu mpya sasa February. January ilikuwa anga inaitwaje?
Trial and error.
Ndio hiyo sasa. Kuna eat free trial.
Yeah.
Ndio ilikuwa na biga.
New year new you.
Kwani tutaona na kuanga just now 1 month.
Mm-hmm.
Na umecha bank detail.
Cancel subscription.
Nilikata sasa nimeanza. So clock me reset, I'm zero. Mwete kunibudishia.
Sema skilo, sema. Oh.
Akifanya hivyo. You're
a boxer.
Eee.
So, size, wanawake.
50 and O.
Mr. Kistories are shodies. Saini, mimi, purely virgin. Heaven is the goal. Story si mingi. Shodies aje bro. What do you mean, Stan?
Stan yako ni goal. Lakini najua tu our days kama wenye hatujia bambo bado.
Bado za bambo bro.
Je, shikwa bro.
Wenye hatujia bambo.
Mimi nimeshikwa.
Utabambwa.
Umeshikwa. Wewe umeshikwa. Hebu tupigie story hadi sasa hivi.
Mimi sijashikwa.
Wewe umeshikwa bro.
Unakumbuka nilipigia story naambiwa una form.
Oh, I don't know.
Acha nikwambie, maana umse akona yanga siblings. Kuna siku kila mse call alikuwa ameshikwa. Akawaje kwenye na mbuda yake. Akaulizwa, wewe unaanga form. Like literally, kila mtu amepigia mzae. Oh yeah. Kila mtu ameshikwa mal different tu. Mimi kuna siku nilishikwa juu ya kitu sijafanya man. Nimeenda hivi tumegotana mimi na mabeshi wangu nikasikia haya. Wale wale tukinyoa kwa Mariamu.
Kwa Mariamu.
Eh, Mariamu. Tulishikwa juu ya kukaa like ilianga tulingia tulishikwa in the mix of business rivalry. Sasa sino tulikuanga inaitwaje, tulikula ma straight tu yani. Sasa mimi nikatuliachiliwa mimi nikambe semeni kama shikwa juu ya day. So tulikuwa tumeshikwa juu ya lika sto fulani hapo, walikuwa nasema hata tukufika dio part tukufika pia kuambiwa
hiyo mje makarao aje
unadhani wale tuweka hivi maana matuweka njeve wakaambia hapo mwenye kujitetea jitete 5k lakini unajua afande eh hey. Lakini waseni walianza kupiga shoti kile tuli walikuwa wamechukua boti fulani hapo kama evidence wakatuzungusha zungusha eh hey, wakaanza kupiga shoti alafu atuambia eh hey, namna kunya vitu kali sasa wanapiga shoti yetu alafu tupeleka stage
cha di makarao
eh
ma driver Uber ni wase wengine hapo mwelele siku nilikwambia tulienda burudani ile siku ma bro zetu wadogo walituibia madem sisi wote ba eh hey, tuligeuziwa eh hey, mbaya sana. So tumefika hapo msewa Uber
sounds like a pussy to me.
Tunasikia check nimeona kutoka burudani hapa ni 2k lakini mkinipiga shots tano mnanipea thawa ai na mimi hiyo time nilikuwa na quota. Mnajua tu ni quota gani tu wao. Mnajua ni quota gani. Nikasema
ndo wana poison.
Nikampe hizo tano. Akapiga then.
Huo si ni mchi.
Alitulukua kwa lami bado. Unajua utawala kiasi si lami.
Alikuwa na intentions zingine.
Then akasikia eh na ipo mbele.
Haikuwa shots. Lakini ilikuwa shots.
Daddy chill.
Imagine tulitolewa kutoka Juja.
Bumedi.
Tulitolewa Juja hadi Machakos na 7 Chuani Buda.
Who boys lakini ako na tendency ya kitaka kufanya kitu mbaya na yote yuko tayari.
Hiyo kwata sina kuanga
true. Kocha na hiyo msa ilikuwa wa drive bado. Na mgededi.
Ai.
Lakini tukipiga sherehe
mbaya.
Lakini
mimi na hiyo kufika hivi. Kiungazikeni watu watuambie. Anu wa Nairobi. Nilisomako na hee. Ayi.
Chafatari.
Lakini ya mskini.
Choni ya watu Nairobi. Watu wa huko. Yume ya
matawi. Matawi ya nchukua matawi.
Ukikuja huko uongeleshe ilunje ujibi. Usha jiondoa hesabu.
Omokoro mokomito kwa hata
kukiti. Kukazine labza gideri. Usiwa ijibu na kiluya. Useme kuchita mba. Unio Nairobi ya kuja inside
ngi. Aisha niko na crazy story. Kuna siku tulikuwa Parkland na mamori wangu. Tumekata bro. Sijui family kwa gani. Tulikuwa tunaangalia na hivi tu ya kwenda kuna mtu pole. Boti. So yes, tumetulewa vizuri msi. Alafu
hizo time ilikuwa time ya Empire August.
Oh, hey, what's up?
Mimi kwa time jelo sametanile.
Location ilikuwa Galilee.
Pinda moshi Galilee. Kwani kulikuwa na unizo
hiyo time? Nilikuwa nisha.
Nilikuwa nashangaa ati mnaangaliana. Kumbe ilikuwa maji yameshika.
Parkland ilikuwa Mount Olive.
Fanya kweli mse.
Hiyo time ilikuwa ni. Nilikuwa nishona Top Boy. Acha niwape basi.
Top Boy kweli.
Nilikuwa mwana Top Boy.
Kuna piga masters ya ngapi ama PhD ya ngapi?
Umalaya. I'm not that old, I'm 16.
Oh, he's 16.
Sasa,
oi bro.
Mima best. Sijui tu kuna bali nilifika tu wakatokana tu. Kila mtu anapiga tu lap yake. Sasa mimi nimebaki hapo. Nilikuwa tu dunia yangu. So kuna mashuhudi fulani wamekaa hivi.
Mary Magdalena.
Acha wewe. Najua kuna tathmini nawaambianga maana kama ni jaba but wase most wana kuanga inclined to the thought of me seem Kenya ama something like that.
Good afternoon mwingine
ukae chini malaya
tafuta wongo ingine
si mimi nakwambia ukweli like hiyo iko so unacheki. So it time apparently.
One of them were to a country guy.
Suskie boda. It time nilikuwa naongea in a UK accent. Nani pata? Mimi nilikuwa nasikia poa. Na nilikuwa ngani na Top Boy niliona mapema kiplani. Top Boy kwanza ilikuwa kama around 2011. I'd watched it earlier in again. Film director, niko kwa, ukiangalia hapo nilikuwa kwa start. Ndio chunguze. Sasa, yajudia this show diza mekuja hapo manzama. Walikuwa tu stories za ukando. And then one of them wakakuja kanibongesha swa. Sijui akaniambia nini. Nikamwambia sorry but I don't speak Swahili. Hey! Akashangaa form. Hapo tumegonga multibet. Kujamboi. So mimi niko hapo yeah but wagwan.
You're tripping my G. You're tripping my boy.
Rascal bombo. And like yo yeah, talk to me. What you saying bro? So what you up to? Wako hapo anashanga hapo tumekula multibet. Anaongea kisu anaongea Swahili kana nasikia kinyama pala anasema. Mimi na roll tu na. Amebanja nini? Kana tu kuongea hapo, I'm like, kwa mana tu hizo stori za jina nini. Kwa bado jina tos jedi, kina tu li pop up tu kwa jina, kwa kili yangu. Kanda tu, tumemidi tu hapo kiasi story. So wako like, mini kana kusama, but Kenya is not a bad place, I've seen it's still nice. I like the vibes, isn't it? Like the show these two, nini hapo. Wanashanga, ujama mato
you play.
Ha? Ilikuwa kitambo mzee but definitely ilikuwa na ndevu kiasi. Tumebanja hivi nini? Mimi kasho like I also don't even know a lot of places in like Nairobi or Kenya. I just know Nairobi bro. My friends they left me bro.
Sio unajua mazoti.
Unajua mazoti.
Hayo.
Atuenda kulipaso kama vile pale.
Acha leta.
Takuvyo ambao
kama bro.
Wa traveler.
Chuan.
So kuna demo la alikuwa amedigi mzee. Sasa sijui alifanyaje but akatu single out. Alinipicha tu lap nini alafu nikamwambia like so we're taking a cab or something like I'll take a taxi and just get to my friend's other place sijui nini. Akapigiwa simu nikaja kwa Kiswahili zake na Kenya anasema tu lakini mimi nakanikazi juu hii. Akachukua tu namba yangu tu ikaisha. Bro. A couple of two days later you know
a minute
wagwan.
It's been a minute.
We met in Parkland nini how is Kenya, how you enjoying? I'm like it's cool in it. Hey, we got up by the
Unaweza keep up na life.
Ah bro, hiyo time nilikuwa na top boy, nilikuwa the Kenyan Jamie. Hata Jamie yako ameingia top boy masaa bana. Naona tu wako anajua. Lakini mchunge man.
Kwa top fitters. Top ID.
You're incompetent.
Your staff stays out. Call me.
Hey bro, isn't something gani unaanza
kutoka? Lakini nasikia siji Valentine's. Kaa mlio ana deco romantic anapeleka demo yake like kisiagi.
Aki we.
Kwani nyinyi mnafanya aje?
Na mwange ile sisi
yote tunajua ni organize a date. Just tell me you're picking me up. Don't even tell me where we are going. Just tell me to dress up. Come and pick me up. I'll be your passenger princess.
Hey! And that's on facto.
And that's on facto.
You are just kids with me. Fell in love. Mluya nataka kusikia.
Korokoro ankapi. Aki pepi. Korokoro ankasai.
At the end of the day.
My lord.
I
want
Yes.
See what it tunapata prize moja. Kamocha tu moja, mo? Kamocha.
Lakini usiki bro, naonanga hiyo kinyeji live ikiwa so sincere. Vile unachumi hivi.
Zile mabida.
Mene la pia, Sunday mnapiga luku, mnampeteza kwa forest. Unaona ukimshikia matawi yapite. Yaani kama, yaani ukimwambia kumfungulia kado.
Kuna wengine sio wengine sawa napendanga. Ukimook na panga, unakata hizo matawi zikienda.
Kuna wengine jamani
sio brave. Usijali kwa mikisa hapo. After washa kisa. Usiwe mdomo.
Ndio ndio. Ay.
Yeah, lakini mlunje kunyonyakaa na nyonya kabure
tamsi. Waluya wakikufa hii Kenya minesahama.
Mbona?
Itabu msi.
Lele staff ya juzi.
Najwa waluya hati zinabonga.
Ati waluya, saitu nyakwanga tumefika London.
Manze yo sister Rukona nikigia leo. Nilikatia mibaya
sana. Nilikana yomba hivi hati. Usiki kama si tuje kwa London sasa ama tushafika Dubai. Kasi waluya kukwama Kongo kukula mapera.
Walai.
Angalia watu wananyanga huko wao kusema levuvuzivu. Hao watu kiwaangalia wa DRC. Hao watu tu wana katuni ma.
Lakini ya
kusema ya kula.
To Luyas bro.
Walio shambanga tumemedi. Amcheki mimi na huyo boys wangu man.
Unakanga memedi.
Tumemedi tu yani kula ni the bare minimum. Kila kitu ni bare minimum, si ndio? Popo kula. Nyingine bana nimefungiwa bakuli ya
chapo. Lakini wala
istakuwa. Leona hii video.
Nimefungiwa bakuli ya chapo na
Chinese people
in this room.
Chinese lady
alikuwa in this room.
Chinese lady alikuwa na
document.
Watu wanasema nini?
Recently. Nilifungiwa bakuli ya chapo nikaambiwa aje. Hii sio paste tunatumianga sisi.
Hizo chapo zilikuwa nzito.
Like pale
kwa nanja. Lakini uski bro kuna time. Aluka matupiga raha.
Gatekeeper. Ulikuwa umeget.
Ilikuwa open book.
Si ilikuwa iziishe. Huu mjama kwa ntaka ziishe.
Hakuwa ntaka.
Huu ntaka ziishe.
Siku zinye wasa nimeba chapu.
Wachana. Wachana yode juzi.
Kuna siku nyingine tumekuwa na John Temse.
Johnny.
John Temse.
Bro kuna time ilikuwa na date sana Luya Shodi. Ai.
Lakini mundati
nikisha pika hivi ai ile watoto ni pika hivi ai bro that's hiyo ni kwa leo nimempeleka Sarova
lakini usikii mimi ataka si walunje pekee sijui mbona wote upenda kudishi
ni mchezo siku hizi ya let's go for a coffee date guide my teacher kukufula so
by the way hey
ndio na dishi yako na no slam their bodies mse
should
is a medicine
kwa coffee ni kwa donga api
nini
you know depend on the place you go to win
lakini
ukunaenda
what is constant ni nikikuja na super loaf yangu ni mbaya
na avocado
askulangi.
Nani akulangi avocado?
I don't do that.
Bro, Jerry, man. Kulangi avocado, buda.
As in what's interesting.
Anyway, about the buddies out there know the real man. If your man doesn't eat avocado, he can't teach you right.
Chihuahua.
He can't. He can't eat it right.
Lakini ngoja.
Yeah.
Ukuli avocado lakini ya ukweli.
Nimesema eat kama mkamba.
Yeah, sindiyo. Si uulize huyu.
Bro doesn't eat avocado.
Sajio shit.
Bro, do you know?
I was here ambia wa super wa come over avocado.
Boom!
Any good?
Any good?
So Jake, you could put a joke kama. Umeyashia moto yo joke. Acha nikuambie. You see, bro, let me tell you one thing. You see in UK, bro, avocado, like one avocado, bro, that's like £5, isn't it?
Yeah, yeah.
You know how many, you know £1 is how much right now?
No.
Umesikia hiyo, no.
No.
No. Bro, lakini unajua.
If the dollar is 100.
The dollar.
If the dollar.
156.
Lakini unajua.
The pound has to be more.
The pound is more, but. Slowly, unajua shida dola na gini ngipa haraka haraka
kitani. Lakini unasi hapa na big dog imetiku.
Poundu lazima ikuwe juu ya
dola. Kuwait, Kuwait, Kuwait have a new
team. Kuwait dinar.
But yeah, it should be like that.
Kuwait dinar.
Kuwait. Kuwait.
Dinar.
Uh-uh.
That's the currency.
Country.
That's the currency.
Kati ni Kuwait ama Kuwait.
No. You're arguing from a point there? Of fact. Have you been there? There?
Exactly.
Exactly.
So chato amekukua kuambia.
Siwe mbali umeenda ni Komaro.
Wacha ni mie kwa zai.
Lakini nimepita Komaro. Kuna zao kuna Komaro kubili.
Lakini wale uba yotambia. Kuna apparently uko Joska. Ukipita Joska Kamulu.
Joska Kamulu.
Kuna Komaro kengi.
Saa kuna the real inye ni rock. Yenye nikimawe flani
Dengero.
Walai
Dengero.
Si, yo si ghetto.
Lakini niko na swali moja tu inanisumbua wangu. Mbona hiyo husi inaitwa Komarock Modern na iko utawala?
Ais kuna Komarock Modern kama karibu na Dio.
Mbona iitwe Komarock Modern na iko
Komarock? Baby wewe unafikiria sana. Kuna Nairobi University Mombasa, mbona husi nini hivyo?
Nice. University of Nairobi Mombasa.
Yeah. But you know.
But then shout out. Kahush has a new song. Check it out.
Should I call him that name?
Click kwa kichwa yangu. Kuna msemo mmoja tu amesema wiki yake imekuaje.
Wallahi. Wallahi.
Should I call
your boy that name?
Amesema week mimi nimesema
unajua DCA niliambiwa nikisema jina artist fulani na katiwa off na napigwa na naachwa niko hospitalized.
Chunga boda. But Kahush has a new song, check it out.
Who?
Masterpiece.
Who?
Masterpiece na Scapio ametoa ngoma.
Moto. Masterpiece ni VK. Oh, ni nani?
Hey, it's in the next
man. ZK imekuwa different.
Tell us how your week has been. Or your month.
Yo, tuambie wiki yako imekuwa aje.
Tuambie yako wiki imekuwa.
Wiki ya majuma.
Yeah.
Ni juma.
Alhamisi.
Ijuma inamaanisha mwisho wa wiki.
Mwisho aje.
Ijumaa ni Friday goda.
Mwisho wiki ni kwa Sato ni Jumamosi.
Mosi inamaanisha nini?
Mosi inamaanisha one. Mosi na one. Ijumaa inamaanisha Ijumaa yote. Ijumaa imeisha. Ijumaa
tulikuwa tunaenda wapi na hivi?
Niambiwa fast.
Niambiwa kitu moja. Actually something is a fact. You don't listen. I did homeschooling for most of my life.
Ah.
Akuwa na shule tunaelewa
mimi. Highlight yangu ya wiki.
Walikuwa na synagogue.
Wanafunzwa kwa mawe.
Yeye ndiye andika Jesus ni missing person.
Wiki.
Zaa. Tuambie kuhusu wiki yako,
achana na yangu. Ilifika kileleni Jumapili.
Ilifika
kileleni, yani ilikuwa starting point. Sasa simsikie. Habari ni yangu.
Habari.
Haya. So ilianza, si unakumbuka Sunday? Ulinipigia tu usiku, alafu nikakupigia nikakwambia, "Bro, kuna kitu inaendelea sahi lakini naona imeisha." Hapo mimi kwa moto. Si unajua pale sisi watu tuna update roster. Sasa kwa hizo mikakati za kuupdate, napandisha mtu stairs.
Damn.
Mikakati bro. Mikakati.
Mikakati bro. So nimepanda stairs alafu naambiwa, ngoja ngoja. Najua relationship kuna kitu inatokea hapo. Sasa mimi nikangoja. Nikaona couple inahagiana tu vizuri like natural. Nikasema hapa hakuna kitu, nikaambiwa ngoja. The next minute mastaff za boys zinarushwa nje.
Si nje ya mlango bro.
Kwa balcony.
Hapa heri ama hapa?
Hatuko heri bro.
Huku jei zama.
Ya buda
atujui.
Hey brother, when you came over here.
Let's get
your name, motherfucker. Tutafuta njia kubifu.
So unajua mi vitu zinarushwa nje, lakini unajua pia mi
kuna majina.
Awini za wini.
Anita Max wini.
Lakini hapo niliambiwa na
yo video substitutions. Unaona basi.
Niliambiwa na mzee. Niliambiwa na mzee sina priorities right juu. Buda mimi nilikuwa nikuwe na access ya majeez, maviatu zingine hapo ngori. Zilikuwa zimetupwa huko chini. But nuna jua mimi nitoka nini kwa hiyo mengo yote. Nakumbuka chapia. Toka na manyanya na yo passion fruit nilikuwa tukule na yeye lakini
ushakula passion fruit?
Hey, yo blood nilikula leo by mistake msi.
Matunda.
Ile kabo mwenye yako.
Lakini bro, only girl ifanya rookie mistake kubwa
boys,
sana.
Boys of five wish na man.
Umse alikuwa mapenzi imenoga. Imechacha. Niga akaacha keja yake. Akameishi na mama, akafukuzwa usiku temoto
mela. Kwa keja 10 bro.
10 PM. Hiyo
keja ilikuwa show this. Akaambiwa, "Yola's here.
With your friends.
My house on out." Nguo akaanza kuanzia kote huko chini. Nguo
alikuwa na kote chini.
Alizoaje? Nani anakuwao? Wow. Nani anakuwao?
Naomba nijiondoe tu kidogo.
Then unajua hiyo si the best.
Alafu mta rent yake alikuwa ye ana provide food ama alikuwa na split half half alafu sijui food pia, so hana house ya backup lakini bills pia
minimum. That sounds like a real bare minimum.
Sikia
nika nalikuwa na do yake nilikuwa nafaa kwa ya rent nyumbani, wazazi wanatuma do ya rent huku ye analipisha half rent alafu the other half of his anaiweka kwa food. So hana nyumba, hana place yao dipo, pesa inaenda ako hivyo. Ametupa usiku time wezi pigiana.
Hana chakula.
Chakula si alikuwa nao, alikuwa anaifinya ikamfukuza.
Hiyo nyanya nimechukua kwa nini? Walikuwa washadishi.
Lakini at least alikuwa na nyanya na kitunguu.
Bado ni kwa nyanya tatu
bali.
Awili za wii.
Toka na vitu zako. Sasa nyanya ni kitu ya kubakisha maisha, mtu maisha relevance kwako.
Lakini sambo ni ufanye hivyo hata.
Hey bro, sasa si unajua tu.
Acha mwanaume
afunge. Lakini mimi nasema lazima kila mwanaume apitie two phase flani.
Ya kuamblainer.
Ukuamblainer ukorektiwe kimaisha.
Lakini mbusa, kuna mtu mmoja kwa
room. The earlier the better.
Kuna mtu mmoja kwa room bado hajafika hiyo stage ya kuamblainer. Yaani bado wako nyuma hiyo stage.
Ni mblainer. Ni venye kichapo ijamgonga
vizuri. Oh, by the way.
Natege ifike.
Kuna boys tulikuwa tunamwambia. Ilikuwa jana hadi tunamwambia. Out of si watatu vile tumekaa hapa. Buda, mtu anaingia kwa mtego ni wewe, hata wewe una speed hapa atisijui. siziishi na manzi nini nini. Nikaambia wao boys. Wewe manzi akikuonyesha attention hivi kiasi. Kama mimi ndo nilikuwa najulikana mimi ni mtu wa kutoroka madem niliteko almost same moja
basi. Zioni kwa fani.
Sema mama wiki. Ilikuwa wiki moja.
Wiki moja jamaa amechange maisha yake drastic.
Ah, mimi
wiki.
Lakini sasa hiyo story. Sasa kama Andrew Tate. Hiyo story hata nikuulize. What can you quantify same? This is the right like this is the right time.
Ilikuwa changed by.
This is the right time ku move in the story. Kosa mimi unaona hiyo. When's the right time ku move in the story? Nikae nyumba moja. Like ushamo sasa.
Before moving na short.
Ai.
Hey, short.
Short.
Eh.
Umechua.
Umechua.
Eh. Uko au Australia bana tujuangi hizo maslan. Short. Okay, before moving na short. Yaani lazima ukiwa in your mind hiyo ni kitu long term. Unajua
sasa nini utajua sasa ni long term kwako?
Utajua je ni long
term? That's a question for you.
Umeipatana na mse anafanyanga vitu tu unataka bila hadi wewe kujua ama kitu kama hiyo. As in hiyo chemistry huwa ina click na utaifeel tu. Utaifeel, trust me. Jumi because unakumbuka ile time threads za when you hate your girlfriend.
That phase when you start
with your girlfriend. Mbaya.
Ati akiswalu nasikia umeboeka.
Kiwa ifikiria
when you spit on
a uko na double thought kuacha dem na nini muache hapo hakuna hapo umbendi
kwa nini
hapo ulikuwa na ulikuwa na vitu zingine hapo unafanya
hebu ulikutuambia unajua je relationship long term
tumesema just here atajua na chemistry
chemistry lakini unajua Western si umeniambia ule mode yenu alikuwa fala si alikuwa anatuambia tu hivyo
mode wa chemistry
mode yenu alikuwa fala
tulikuwa na mode karibu
wote sasa ndio kwa dinya sasa mimi sitaji chemistry biology inanisaidia
but
kuna deji
si kila demo cheki si kila demo nimepata kulikuwa na chemistry
si kuna hiyo chem fulani mse
si jay date mimi nishaoa
mimi nilipatanga jana bado na
mbuki una that what can you quantify and say this is the right time to move into the shoddy
no time acha nijue choche yani hakuna
time ready to move in gori labda
like kwa, legitly
labda muone
sasa before one uta move in mara kwanza utaoa mtu ndio mkae pamoja
una cheki
daddy age group
ya after honeymoon after una ingia kwa nyumba na mtu
kwanza tu
unakuta kugundua sijui wewe unataka kuachanga viatu zikiangalia north na nataka east. Kuna dhana hii kwa nini divorce after 2 months na kujanga. Na
James anatuuliza lakini yeye ndo anafaa kutuambia. Kuishi mingi ndo kuona
mengi man.
Na sio niambie story yako.
Anyway,
sema yako. Walai.
Hebu niambia.
Na James group yetu iko justify.
Na dai huyu mjamaa tujibu swali moja. Wazee Queen Jezebel alitekwa.
Bro, that said he was lame.
Jay-Z.
No.
You can't meet a Jay-Z.
Oh!
Jay-Z.
Sika da, oof! Oof! You understand the evil spirit? See, my life is treacherous.
risky
what look worth it though unazojua unaza settle in na dem ama unazojua nini unaza fanya settle na dem sasa
hata ni kabla mzazi ya band jana u boys akiambiwa hizo mambo manzi walisema ati hiyo ku settle ni kujangi ati one time ati
hey, kujangi one
haitaikuja
inakuanga a slow and gradual
process. Na seti ni kitu kuongea ukweli kama mko pamoja unaweza control. Ile ni kitu hii kwa
maana.
So si hiyo imaanisha ati right and settle na dem. Inafaa kukua dem yenyewe unapata time gani?
Mwezi kuwa mko busy watu wili alafu.
Pia kuna
juu ni hivyo basi. Juu hakuna
vile. Naenda kazi na mpanga masaa fulani na kuna kitu ninafanya. Nitarealize kani kwa kwangu mwezi kwa kwangu. Kuna vitu mingi zinakuja kwa hiyo plot.
kwanza kuna kitu mbili, kuna kwa kwa relationship hakuna kuvumiliana. Kama unavumiliana buda, please know the difference. Msiingiana kwa nyumba pamoja tafadhali.
Unajua like moving in is very 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 crucial. Kwa sababu
yangu nilifanyiwa.
Jahi.
No, it was pizza ine. Njai, what is njai?
What is njai?
What is
njai? Okay, let me tell you, bro. You can never say like the first thing. Moving is so crucial, bro. You ganga kitu, ya kutatema na vitu kidogo. Kuna mse ataganga toothpaste yake afinyie katikati ya matiti. Kuna mse kama ni chumvi ya kutumia naeka. Kudu, najua inaweza depend kama ni tunaeka, tuna the edges water ama.
This is a for the intended purpose a toothbrush.
For some reason, okay, says you share, but deep tongue kiss in a different scope na kutumia. Lakini zi toothbrush, bro, toothbrush is not a lot of money, so.
Yeah, po kwa toothbrush.
Mi kwa tuna tofauti. Brush neno.
Brother, you need comic relief.
Was
in the house. That's what you are taught in the Harvard
about gun.
In the Harvard University of California.
California man.
But Harvard comic reliefs.
Eh, yes, but you push in a damn nayo jo.
Lakini mazeyo story ya mswaki.
Lakini usisikize.
Niko na dissenting opinion.
Usisikize hawa watu.
Unaweza.
Wewe mwenyewe unaweza kampishi pamoja.
Mimi nakwambia.
Siwezi shtuka. Kama.
Ukiwa na mabro wengi, trauma unapatanga nayo, kuna vitu mingi hazikushtuani. So unapata ni wote like shopping ikifanya. Kuna toothbrush ya blue. Unapata tu hivyo buda.
Eh, hey, na cut me off.
Ni wote mtu hiyo lap hivyo. And then for some reason lazima zikae place moja ya kila mtu, unashanganga mbona.
Okay.
So ujuangi gani?
Kuna toothbrush holder. Kuna ile ya tumbler. Kuna toothbrush zimelalia.
Kuna blue band.
Blue band kweli.
Simkebe kwa hiyo.
Simkebe buda. Improvisation.
Ni hizo vitu, hizo staff zote. Mimi set tu hapo hivyo kuonyesha wapi. Na changa mmeongelea hizi bwana. Dirisha gani msee? Unajua eh, kuna time mimi nilikwambia kwetu jo ma rules ziko tu mingi jo. Unaweza pata hadi nyote mpiga mswaki at the same time.
Everybody ile unaanga zile kama zile za
movie.
Ile ni nifla, bro, it's called a movie, the fuck. Ile ya sijui Kevin aruja mali ya koma anitonga
umalone
mtu kama hizo hizo ma white chip na jiji tani ya kubrush meno sink kama sita kila mtu. Hey bro, yoni ukoloni unajaribu aje na makenozi ya mse
tundu lichagua hiyo kasi
hivyo tu yani.
Lafu najua kwetu kiamka tu kwa 7
mlikuwa mnavishi kukua white.
Ukiamka pa 7 AM buda, wewe ujue lazima uko umejipanga breko.
Ujue huko ama.
Hivyo ndo imeenda msee.
Ni during the whole days peke ama kila siku.
Kini sikizo ametulia, sikizi mi ndo kuwa noise.
Ni Hunger Games buda.
Chara mabwelo.
Lord.
Chara who?
Lord wave, that's Lord your boy. Bende tumepata na naye leo. Wale kwa ile kona.
Niko naye my yacht. Factoid. Najali kwa nakana kukumbuka na jobu na
ino siku zetu. Ino asinye liku naongea na uwa. At the foreign accent.
Lakini suambie.
Ilikuwa foreign.
In Ivy League universities tumefunzwa comic relief.
Bro,
suambie.
You know Ivy is different, bro.
Ivy League.
What did you major in?
Okay.
What was your level? Did you get a grade? 11, 12, or you just stopped attending?
No, I got a scholarship from my high school.
You see, in my senior year, I majored in arts, like purely arts.
See, listen.
So you see,
what do you know?
Since
brother?
I came from Kenya, I can't just go and start at semi direct
translation.
No, you know.
But they know you.
You know,
listen.
But you know, let me just tell you the truth. I went to a university in Russia. There's no good English there. So, if you allow me to speak like a Russian brother.
Good English.
You see, I'm from Kenya.
Excuse story, yako boda tu ni sawa. You put it in. Diggy. But you know, you have to be smart to get something. You have to be smart to get something.
Anyway,
Ivy League was so good.
Ivy League was good.
I did my Ivy League, no, because Russia kuna Ivy League.
Ivy League. But then,
I'm really called Grunge.
You guys have never listened to my story. Mkisikia story yangu. It's a rags to riches.
But you know, for it's me, I cap a lot. My mythology.
Budi takofia.
Ooh.
Hey, that's deep. Like I was in her pose. I'm a virgin, don't mkumbuke. So,
comic relief is very important. So, we're not even shrugging. You know, Joe, I'm doing it to a shrugging. I'm a shame. I'm a shame. I'm a shame.
He slipped his tongue because.
Eh? Are you in your gym?
Where's the aura? I feel something.
Bro, lakini umai notice.
I'm heavy.
Umjama kama kumta ati kuangi na joto sana. Akikuwa hapa sijui sana na karibia.
E maze ni notice. Jo kuwa hapa weekdays
bar. Ina hapa maze yo pool maze. Hey,
bring that ass right.
Wewe ni mtasi. Ile siku alienda mtasi uniona tuli swim na kulikuwa na baridi.
Na kulikuwa na baridi.
Amu uja notice yo kiyo.
Manze, when I took you to my private pool.
Yeah.
Oh, yeah, welcome. What do you remember?
Last week.
I don't speak Swahili though.
Last week. Kuna jama flani.
No, who is jama? Who is jama?
As you about to close this up.
Jamal.
Nah, this nigga is tripping. Why are you tripping, my G? Why are you tripping, my boy? My G.
Mnataka kuruka hiyo story na hiyo story ni wazimu. Kuna negro ni G. Tumbukiza ndani ya pool.
So you see, so you know my pool where it is. You have to know your steps, brother.
Tumbukiza.
So, mzazi. Na ufupia.
Yo.
Akienda kutokea.
Mesea mesema vibaya. Zii, we sema kenifanyika mzee.
Ujamali slida kenya na mgu moja kwa maji.
Alamaya jifanya. Mide kajifanya zijawana.
Nonele vida. Nani? Rikiji alianguka. Alianguka kakotwa. Uliona hiyo marathon. Vanya alikuwa. Rikiji alikuwa kwa marathon flani. Alimbitas. Akaikuwa. Just like 10 steps away from finish.
Tena ama 3.
Akikimbia hivi akaanguka chini akaokotwa. That was mzazi.
Yeye msana
pri. Ilikuwa like so close. Alafu akaitwa the fastest number.
Mimi nimesema tu unachikile maji.
Yeye msana pri on people don't swim.
Wewe kwa lengo kwa
ya. Wewe lengo kwa maji.
Si lakini usiseme reba
vizuri. Brother,
mtu ameireba.
Sikambe kile ilifanyika vizuri.
Ilifanyika basi.
Si sio pull la hana steps 2. Nafaa ya kwanza na ya pili.
Sambi yako, weni, aziniwezi
piki. Majo yako close to the ground more, so understand.
Zisi yuko na step ya pili, say ya step ya pili, zi ya guka.
Na, imagine.
Zikawa wet. hapo sasa.
Ningetaka before we as we wrap up, nilikuwa na like a question I'd want us to answer individually, yeah? So like, what do you think? Not even think, what do you know is the biggest red flag? Like, wewe aje, like personally, what is your biggest red flag? Like, mimi, red flag yangu ni gani shidangu, one of the red flags. Me, like, individually. Tunajanga hata mazoea.
Oh, unauliza red flags kwa sisi ama...
What is your... ukiulizwa uonge, ujitete, ama useme something. Wewe unasema nini kwako? Maybe your character, what you do. Something that can be perceived as like a...
Or maybe if a shori...
Not even... Abu sema kwa ni kumbia kama...
If a shori talks too much, like...
Nah, bro! You!
Oh, my! You! My red flag!
Yeah! Everyone, your red flag. But before you go forward, yeah, shori talking too much, that's a red flag. So yeah, tuambia tu kwako, what's your biggest red flag? Biggest red flag.
Najua sana samaa siji yo kwa nonchalant like guys ama shit kind of say. Like mimi naweza kuwa I don't care as fuck kabisa. Like sheria naweza udika na mimi like yes, I care, lakini sitaonyesha like any emotion to like kenye yo shuri amefanya mashit kaya yo. Sana za dani ne as in simjali lakini.
That's just me though.
That's just me though.
Mi nabili tuko yo ya mzazi. So mi, tuneza kosa kuonge hata wiki mbili. Moja wiki mbili. Lakini bado hiyo shit mimi naona bado
mashero anafaa kutuelewa msingi
anafaa kutuelewa
unajua saa nyingine unatafuta emoji
we don't unatafuta emoji kimbili
unatafuta emoji manze
went for the milk
simu ilizima mwingine ndio tuna masimu
deep.
What's your biggest red flag? What's your biggest red flag?
My biggest red flag. Zote ni kubwa.
Tuambie moja, madafaka.
Okay. Mimi, first of all, wadi consider the person. But what memories can you make with the person? Mjamaa anaweza kufanya nini? Si mjamaa mde.
Tunaelewa.
Tunajua the first half ile.
We know, bro.
Tunajua ni nani.
Tunaelewa.
Interest. What are your personal? Mimi nakuanga mse by the nakuanga selfie. Yeah.
Nauzi samaki.
Gori.
Guess who's bar that is? Number 8.
That's the money only by Jinga. Lafu nasema oh compare him.
Book to.
Asa rap ni gani? Rap hapo ni gani?
Solely for the elite. Solely for the elite.
Hadi tunafaa kufunga hii pod hapa sasa
hivi. You don't.
Shout out to Octo.
Bro, listen, I give Octo his respect, but bro, wewe niambia calligraph ana rap ya ukweli, alafu jamaa anakuja hapa anawaambia ile ya green ndoma. Ile ngoma yake anasema. Achana hiyo ile ya ndoma. Ile yake na sailor.
Yake na sailor.
Hii nini gandoma.
Na ile yenye alisema ati hii ngoma ni moto. Hadi wasi wa kahawa shati.
Alafu utataka kuniambia ati that's real motherfucking bars. This is real motherfucking bars, nigga. Gani, bitch.
Wone msepo wa comedy.
Atiani sister kwa kikula kali na siyezi mdate.
Uko ni mzi, that's wow. Woo,
tell me. Woo, what says, yeah, but, yeah, what says music ya Jaba? Spoke kwa hizi vitu. Ayo. Yoni high thought. Nona mewa umepiga hivi kato nikandi uko zile za.
Okutu uko na double and tena zingine crazy.
Regardless
of all that.
Mimi kivu tukicheza boli ya
jana. Ah, muda tukia watu
hapa. Unajua basi.
Red flag yako inakuaje? Ati selfish. Yako ni selfish ama ulikuwa unatambia Jaba hapa?
Bende mimi uko selfish. Nani nilikuwa naambia story ya mimi wapi ya manzi?
Ulikuwa unasema sijui
self. It's not you, it's me. It's not you, it's me. It's me.
Selfish, mimi nitafunga kichwa tuambie.
Mimi hadi sijui kadi hadi niko na red flag kweli mudati kwa ngio kweli
bendera
ajeba kila mtu akata red flag. Mimi ndio kiniona kwa simp inaweza kuwa red flag.
Mimi na si simp.
Bongo
acha niseme, acha ni banzi
kama unaweza,
acha ni banzi bro.
If you identify as a pimp, it's okay. Kizi ni kwenye,
adukusema. Ata ni banze.
Banze basi.
Unajua, kuna kukuwa nice na kukuwa simp. Kukuwa nice ni, for example.
Ata ni kupe the best example.
Ya kukuwa. Ebu tutambie kukuwa so nice na kukuwa simp.
Ata ni kupe the right statement.
Mm-hmm.
There is a nice guy and there is a good guy. And there is a very big difference.
Ebu tutambie difference.
Chunguza.
Nice guy.
Kuna nice guy, kuna nice na guy. Na good guy.
Jinani?
Are you a nice guy or a good guy?
Msemi.
Sa, mimi ni bro.
Unataka kuninyang'anya. Siwezi umiza mtu.
Ukae chini basi.
Unajua mimi naonanga kukua.
Kuna tulia, weni nice guy ama good guy haraka haraka. Weni basi. Kuna nice guy na good guy, weni? Nice or good guy?
Good. Need.
Nini nice?
A nice special kubwa. Utumia covert font.
Nini nice guy?
Nini nice guy? Nice guy is always.
Andam kachunguza kwa difference ya nice guy na good guy.
Unajua kukua nice simp guy. We ni ule mse mwenye.
Simp sini stamp.
Still made bro. Unajua
ibu.
Story kwa kwa nice na simp. Kwa tuambia toxicity yako iko wapi.
Nice guy. Jinako kwa Stanley ama Stan.
Stan.
Ibu search meaning ya Stan.
Simp.
Stan ni mtu ana simp over mtu ako famous. Hiyo stuff naweza kuonyesha by the way. Si Eminem ametoa ngoma inaitwa Stan.
Unaongea kwa nyota mbaya na mimi bro. That's exactly.
Wewe pia unakuaga na
tuambie red flag ni beach.
Medis za kwa relationships ningeende kujua
red. Kwani red flag lazima uko kwa relationship.
But
mzazi amesema red flag na this nigga has been single for the longest time in his lifetime, bro.
He vest together, he don't get a chest in there.
Mina ye lakini kondukwe. Unajua, sijui kaa hii itameka lakini chatu minisa. Unajua kuna vile, unananga kuna limits kwa kitu neza ambia mse. Yani, auko interested. Sidiya. As in, ningu... For example tuwe kuambia dema ati eh bro hapo ndio umechoma lakini si ndio mimi na buda mimi naenda kuambia kaa unafaa ku
okay, you need that flag though
mimi sijui as in
Una red flags yani, wow. Oh.
Mimi ni green bro. Ukikwa na mimi.
Green, unasema green, utafanya. Simba na kwambia wewe, show this out there by the way. Mimi niko willing very willing. Ukijana mumfunze adabu, mumkaribisha Nairobi. Haijatosha bado. So
na mimi kwanza niko na
special. Unajua kwanza kuna topic ilianza na ikakatika nusu. Kuna msimu mwenye
but mimi na abu
unatelisema.
Nataka kwanza kusema red flag yangu alafu tupige nini reba. So mimi naona anga sikuona najua. Red flag ziko kadhaa. Na depend on angalia wapi.
Si
yangu moja ni najua vizuri. My red flag is once I stop caring about you. Ni hivyo. Na hiyo ni kitu inaweza happen within 2 seconds bro. Nitaku disregard in any way.
Exception bro.
Yone tumeona live manze. Hiyo mimi mwana ukifanya hiyo live.
Hai bro.
Mimi tulikuwa na wewe tunajua ulifanya wapi na tunajua ulifanya live. She's
a famous people. Famous. Lakini mimi ni exception.
Famous.
Mimi ni exception.
Aje.
Yeah, anaweza waambia hiyo story. Amo, you never stopped caring.
Si John M. Sofa.
Oh. Si mtu wambi hizo ma story bale.
Eh, tulikuwa. Muna teli anza topic
flani hapa. Nigga.
Tua enelea.
Uba ili anza topic flani hapa ati hatipulikusha ikulua. Ngori.
Eh.
Budu na kumbuka na same nikikuambia ni mambiwa good night ni saa 10.
You're a victim.
Eh. Asi ati, hapo ndo unajua Nairobi
peke yake. Last time iko better. Mwambie hii same.
Last time?
Mwambie hii same. So niambia. Usiposema Jerry anasema.
Mwambie hiyo. Hii same.
Eh hii same.
Ah hii same bad.
So niambia uliambiwa good night jua bado ikio.
Sio ni last time bro.
Ah zi hii same uliniambia hivyo juzi vetu tulikuwa
tunapitia.
Bro. Hizi kata. Anasisi ile to ile siku ya fizi.
Ilikuwa saa 3 usiku niliambiwa good night. Unadigi. And it's come back good night. Iliambiwa night. Unadigi.
She don't love you no more.
Manze.
She was getting a alikuwa na geuza bro. Alikuwa na boy wake.
Kuna kitu kingine mimi naonanga. Kuna kitu kingine mimi naonanga.
Alikuwa amekaa mkuniambia sana. Aluka meka mkuni yomba notes.
Alapu unajua hiki kitu kwa fani. Kuna dezenye mundate lipiga simu. Mzee lipiga simu. Kama tuko na nini. Uo mzee. Eh.
Sama msupa.
Msupa. Mundate unajua venye
boza. Mzee za kapende mzee.
Ah wewe.
Sao poli.
Jamaa kanza.
Inclusivity.
Akanza wagwan. Unatikizile ma wagwan. It's been a minute. Izo. Jamaa kanza hizo English zake buda. Eh. Mimi kaulizwa hebu nenye shipita nikasema hapa ndoi ndoi
yadi
naenda
ai stana amesema this nigga Mundati is too pretty, this nigga is too good looking, ni kija mwenyeje hivi
si too pretty unajua mimi adi
nadigi. Yeah, thank you bro. So yeah, but anyway, mimi the best thing is I'm saving myself for marriage. For that one.
Yeah, man.
Apo mtu mname jisave na eni mimi. Mine niko.
Ay, jaba.
Ay, pia misi.
You're a slut. You're a slut. You're a slut.
You just hear what's on the surface. What's deep is that.
Pause, nigga.
Sijai fanya hizo
vitu. Okay, na make sense. Najua 5 seconds can't quantify for anything, so.
5 seconds hiyo yote, man.
Eh.
Anyway, 2024 mwaka ni mpya.
Lakini kuna msee, unajua niko na best ya akikwambia dakika 2. Kai.
Wo best ni dema ama ni boys?
Ni boys. Dakika 2 inakuwa it's been a minute. Dema, unajua tu it's been a minute, msee. 2 minutes 2 hours. Yaani akikwambia minute igeuze kwa hours.
Ah, tunajua boys.
Akisema nakuja.
The distance is always double.
Bana,
Alafu iki kwa mse mwingine. Ai 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 ai.
Ya wewe una
unaniboa.
Nilikuambia sana.
Nilikuambia sana. Ah, wewe ndo umeniboa.
Sikia.
Ati kuna form zingine manzi uzichelewa.
Uzichelewa.
Kuna form zikuna uzichelewa.
Buda.
Naza
kuda.
Buda.
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 Kuna vitu wezi chela unacheki. Unadiki. But anyway, unajua uzuri wangu, I'm a pretty nigga, so I have privilege ya kuchelewa mse. Lakini si sana. 20 minutes bro. 20 minutes sana. Lakini sikizi ni improve.
Wangu. So, unapomuka, kuna
bro,
siku.
Nowadays, tunenyenga gym mapema. Cup. Ama si cup.
Jiri kuna siku hili kuwa.
Bro, na improve si bro. Si
jiri
ni wewe wesi mtu wa
lakini leo umenibo.
Oh!
Jiri kuna siku ilikuwa tuende home ilikuwa
kuna fine. Kuna delivery ilikam kejani ndo sikuweza kutoka.
Okay.
Mapocho bojo.
Mapocho bojo.
Bojo bojo.
Haikuwa pojo.
Haikuwa pojo. Lakini hakulika kama pojo.
Delivery.
Zee delivery literally in delivery.
Literally
delivery.
Atia yari magwa. Sabana magwa. Anza kwa zesti.
Unega
anana kimi sel kona chika cheka sel bidi tu check guys. Kinyesa. Ayo rilo jaje.
Unajua.
Manze. Stan is anajaribu any opportunity ya kujaribu ku make to quick. Bro niko na taste mzee. Atani nje kwa kipofu.
Mimi na yuko wasi, hawajaniona bro. Mimi nimepenya kulinda mundati.
Kuona.
Kupenya.
Utaonekana aje. Don't you have a mirror?
Ready.
Uko dashboard bro.
Ready bro.
Nimepenya wapi mse.
Bro.
Punyetu.
Bebe, siku nilirealize. Punyetu umanisha nini walai. Good. Saidia kina Jerry hapo wazio.
Ngome ipenya wapi?
Check.
You need to find a room.
Mambo yenye iko
di. Kwangi find a room na kunga get a room.
Ai.
Najua miss jizo vitu bro. I'm used to
like.
So umesema umekuwa UK bro.
Find a room.
Bro. We don't do rooms bro. I have a whole last castle. I have a room. Room.
Nipe room.
Rafa na lipa sijui room. Wabia mapanch.
Nipe nafasi.
Mbono umesema hivyo lakini
si hivyo ndio mnaambia nanga.
Yeye ndo anasema anga si mimi.
Hey, by the imagine for play haleluya. Ai. Sishako nyafu.
Legeza kituko.
Legeza. Mwiko yangu ni mwa mtito wa ndee. Ai. Ebu nione. I need.
To clarify, say, nice. Wameni handa, sijui eni
wana. Nite baba, nite
sijui baba. Sijui mtu mingine hapa. Nite baba, baba.
Baba.
Nana fanya furaha mitli.
Unatoa kwa maa.
Furaha mitli ya? Kibogoyo. Nana fanya pote furaha mitli ya kibogoyo. Alipata menu wa sabui wewe. Ewa shanga, hey, four place anga.
Expression nacha ni
wangu. Nyongeleshe chafu.
Wacha tusikie from the source.
Kibegoyo alie ota sagego na bagego. Angalau ya kutafunia uwabwa.
Your side kwa kendi kainisha.
That.
Wale mamode wa insha pia wani kwa wangu.
Wacha kuna umu mode wa insha.
Maze ukiandika hiyo suno na tiku mbili.
Nikona swali sincere mse. Insha ni nini?
Insha ni nini?
Composition
kwa Kiswahili.
What is a composition, bro? Honestly.
Essay.
Composition.
Oh, an essay?
Essay writing.
Wee!
Wee!
Things is part of the team.
No, you ain't part of this.
You don't know.
You know, I thought a composition was a poem.
How can you say a composition is a poem, bro?
Because it's composed.
Music is so what is people compose music, a lot of things, bro. You
can, even poem is composed.
What's yours?
Poem.
Exactly.
I have a poem.
Poor. Poor.
I recited it for you guys.
So yeah, man. To mingle museum append 14th.
It's
only rookie start. Valentine's. Maisha yangu, every day is a Valentine to me. What are you going to show this out there? Listen to me and listen properly. If your man if your man is out there planning for 14th, leave him.
Whoa.
Every day should be Valentine's to you, baby girl. But you can't relate because you don't have Mundati in your life. Anyway. You chose that sneaker. 14th me bare minimum. Think about it. It makes sense. Join siku moja nafanya feel special. Jua calendar. Sijua nakupenda.
Then the next
day. The whole's gone now, D. Lakini, naona ni kama tumekuja to the end of our session. Pause. Naona tukue na haraka haraka juu lazima tulizanye guest maswali. So, kila msee na muuliza swali ajibu. Na kila brother pia na jibu yani. So, tutaanzia kwa kichwa. Mm-hmm. If I ask a question, you answer on that.
I prefer darkest kwa kichwa.
So, the most darkest. Light skin.
Yeah. Sijasema most darkest. Sijasema darkest.
Kichwa.
Kichwa dark.
Sawa, lakini si dark human. But kichwa bigi.
Hey, sawa basi, ita vinyu unataka. Oh, sawa. Basi, sema.
Tuambie, what's your go-to meal?
Go-to meal as in?
Chakula.
Anyway, homemade, hoteli.
Regardless, bro.
Regardless.
Go-to meal. Anytime, any day. Anytime, any day. Kitoresha
form, si. Anzi yako.
Oh,
unakumbuka
tuambie tu jina.
Haya kuna
one
cheap
moja story
grilled chicken.
Grilled chicken.
Go to meal.
What's your go to meal?
Eh? I mean
yeah.
Chapati.
I'm chapata mana go to meal.
What's your go to meal?
Coleslaw.
Ugali mayai.
So yeah, would you rather a shoddy who is a virgin but has a body count ya mdomo yani amekuwa akipia na head but she's a virgin.
Yes, you scare someone.
Ama them akona body count kama like 4 niggas but hajaipia na head.
Eh, acha nikwambie bro. Eh, pale kwa majo lakini nene ni ngumu jo. Eh.
Mdomo tu bro.
We yani.
So ya option yako ni. Serious. Juhu manza.
Serious.
Yeah. Of the two.
Lakini bado. Eh. Mdomo si ye umeza mate deal.
Si ya batink.
So si. I'm brush meno sa yo. Heri virgin mwenye alifanya mabiji nne.
Si biji nne mega kuna body count ya mdomo zaidi.
So body unajua mimi wote wao ni show manze. Yaani ina feel ni kama ndio naingia huko.
Eh muda chofa.
So kimi
so mimi ni ona tu nikao wote ni mabaji. I don't know if you get me.
Hey, we get you, brother. We get you.
So would you rather uyo mwenye ni virgin akona body count mdomo ama akona an actual body count but mdomo iko virgin?
Eh? Rather.
Which one?
So mimi nimekushow.
Tuambie. Lakini mdomo wake ndio.
Lakini mdomo. Unajua mimi naogopa kuumwa.
Tuambie, tuambie, tuambie yako. Jeni tuambie yako.
Oi bro. This fucking idiot. A true victim.
Tuambie.
What? I'm a victim.
Tuambie. Tuambie.
Okay, so kai mtu anapenda head ni slut.
Nah, that's a real woman. She prays, she gets on her knees for you. That's a real woman. Shout out to all my throat gods.
Four body counts. Yani
ili toke kaudia kambia. Oh dad. Oh.
Yeah, I ended
up in
bitch.
Ah.
Ni sawa.
Na kama ugandani na kameza.
Umiliki sonu yako side
moja. Niko na swali. Ka exo manzi yako angemnulia gari ungekubali? Sasa yani
atakubali, una power ya kukubali? You are broke as nigga.
Atakubali sio gari tutatumia.
Ai,
what's me and you baby?
Ati tu
mimi nakuwa passenger prince na va short na katu booty short. Ndizi mapaja ziko nje. What you want baby girl?
Utanunua gari la kule, mimi nitakula free.
Mtu sikie kwa mzazi hapo.
Mzazi si guest.
Oh, ilikuwa sisi hiyo.
So yeah, like last.
Lakini wewe unadinyia bro.
Ah, miss dinyia sio kula.
Last like last. Hata niangalia.
Ndio mzazi wako analiwa gari.
Ungeradha. Sawa. Nda kufungia session. Hot weather or chill weather?
It's chill, man. Chill.
Hot.
Nataka kuiva.
We?
So mjama ya mwisho.
Ah.
Boja. Ine ni nyinyo hili. We uneza radha. Ine ni long term. Yani mbele mbele. Hadi unafo kumefanya. Bibi yako anafa. Uzuna prefer bibi yako kushinde ganti. Ama rada gani.
Whichever. You know. I'm the prize. Lakini kwanja.
Lakini buda.
It's safer for the man to have.
Uki imagine ina sound nice lakini. In actually like logical terms,
it's better for me to have the gods.
Eh buda uchati.
Unajua madema au utaka kuwa chini yako.
Kuna hiyo nini akiwa happy. Oh, you got me this baby. Just imagine ndo uko hivyo. Aki ni date yako. Na.
Ka Tom. Don't be like Tom. Msikia.
Sasa naona tufungia, yani ya mwisho kabisa, ya mwisho kabisa, judgmental. Nataka kila mtu atuambie, in a brief way, kitu ya ana, ni popular yenye ya pendi. Kitu ya ni, kitu ni common lakini ya haonaji kama inafaa.
Common?
Sasa,
like kama nini for example?
Kitu wewe unajua upendi na watu wengi wanapenda.
I think ilienda mimi yangu ni samani fashion.
Fashion.
Yeah. So made ni specific item, Kuna time wenye wewe nadhani ulikuwa mkubwa already. Hizi shati za mapamendo zile zimetokea. Ma flames hivi. Yo shit bro. Ah. Mbaya.
Nini yako ni popular but kitu popular tu napenda but wewe
upendi. Popular nyewe sana napenda.
Wewe upendi hizo.
Hata sizijui lakini hizi viatu fulani. Jio zinakaa jioni hivi lakini fupi. Ina jina yake inaanza na
Dunk.
Inaanza na D.
Dunk.
Da.
Sijui hata. Oh, Jordan, is it like Nike Dunks? Then any low cut?
Low cut. Hata
inaka lokata lokata lakini nakudigi hapo nini
lazima iwe specific
watu wambie lakini si story tuambie tu kitu
movie yenye asema hype sizi watch
ina make sense hata nini most of the hype albums za wasia zimeking sense point
so American Dream make sense kwako
yes he hyped. Nijua hype ni kila hiyo ni real, that's real music bro.
Kuna watu wengine azima zimekataa kuingia like kwa masikio kabisa hadi si The Weeknd Chris
Bro Brown, bro weekend mimi na lewa
msikia Squid Game somo lakini mimi
sijui baby hadi mimi
Squid Game
ni trash bro hadi nini bro hadi nini mimi nilio ni trash see ile ule jamaa professor hiyo
mimi
ni kwa trash bro
baby me notice please mangoma wasame hype unasikia ngabe bas kiasi ukaenda kusikia doba ni hiyo verse pekee na
complete wasi uko against the fact sai tu
zii kuna zingine zina make sense
zingine this new ass artist bro sijui hit nini fuck all of them
sijui ni hit bro
sasa ni hit the fuck
sasa anaweza kuambia sijui yade na manani huo
the ma TikTok artist but anyway just been our time bro follow us on every social platform as Fresh and Clean Podcast. Check out our IG, Twitter. On our IG, in our bio, kuna link here. Or you can find our podcast on all platforms. For our guest, Stan, you can find him at just Stan on IG. Sylvan, you can find him at It's Mutoro. Jerry, every platform, it's man's like Jerry. Yeah. Just to mention, for your information, all these niggas are gay, so watch out. That's been our time. Keep happy. It locked.
Gay means happy.
Nah, gay seek to happy. don't forget to share with a friend. Yeah, you may go to me too. Till next time.